Dr. Fizz production, like a lemon in a brand new direction. Advocates, music, Africans, you don't know us. Fizz up, sabato la mani konda kita. Echi chita tigala, kula wanzi chingine. Kula wanzi ingine, zotu sa jengenda. Kula wanzi chingine, balaba saba saba la la chuba leke kukubo. Kula wanzi chingine, mani konda kita. Echi chita tigala, kula wanzi chingine. Kula wanzi ingine, zotu sa jengenda. Chance and I get a one pack up. Money conductor, it's a digital.